Franca Scaragusta, Mananane, Maria Silichada, Maria Chi, Chibonco Sobiche, Sobiche, ao seu Temacia, ao Sinane, o Calabo, é muito cubo, é o que me aqui, nosso extremado, a taxa de quando é força, a pampa, a taxa de sangue, a chimane, a chimica, a cidade de Travela, a situação, a situação. Sua somos show, sua vilão show. A tua entiapo, tu entiapo que bada. A tua tuga, a tua entiapo maniga vici. A empacani, a tua entiapo subia fundi vesti. A macho bloqueni, oficio. A tua entiapo que malvi, malvi que chama. Sivado tu na bicha, a tu boy, a tu sivado tu na bicha, a tu boy, a tu sivado tu na bicha, a tu boy, a tu sivado tu na bicha, a tu boy, 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 a tu boy.
La curiva da gustaribu.
Uli pakini funku eli jumbala sana na ishikicha misiralinja usiku wa manane na tunga mistari
mistari gani
mistari konzi
nanyo usepesi kama funti uji
funti uji unakicha wana nita jitubaya
jitubaya
una ugari na kula na mboga mpaya
mboga mpaya
mito sehera machaka hasidi kusaka kama dogi ukipiga minusi na dekisa mkia ukileta uchoko mina kubwekea mito mbofu itikeri itikeri sipigi kerele dudu zangu kwenda mbele kwenda mbele Veska mapasi, sumani dembele Asimani dembele, siku zina kwenta Uja nyenga takibanda, atakama umeferi Atakama umeferi, uja feri Bado uja fesha itikeri Mpa ubishi mbaga kwene nchi sao Mpa ubishi mbaga kwene nyumba sao Mpa ubishi mbaga kwene nchi sao Mpa ubishi mbaga kwene nyumba sao Mpa uja mani leta ubishi Majizi ubishi, leta ubishi Kiba kweli we mbishi, leta ubishi Tunyiri mbishi, leta ubishi Akipipi, akivyamponi, asiona ubishi hapo
Tuntiapo
alisoso, eskeisha Tuntiapo sewa ni blanti,
ishando kupagea
Tuntiapo tanda pampa, mtuwa amkana ready Ishando kupagea,
Tuntiapo
skeisha Akishando kupagea Uja mani kama kuni mpof, suma nanane Kima kuni mpof, marijuana Suma kuli chaf, suma nanane Kima kuni mpof, marijuana Kima kuli chaf, suma nanane Kima kuli mpof, marijuana Kima kuli chaf, suma nanane Kima kuli mpof, marijuana Uwo, salau, salau, salau,
salau
Kusuku sungu ameleta salau,
salau
Salau, salau, salau,
salau
Una minyungu ameleta salau Mune tofa ida Umemua mwene tofaida Umemua na tutiaga sabu leo tunatimua Unachampecha Umemua na tutiaga sabu leo tunatimua Tustabigi Umemua na tutiaga sabu leo tunatimua Unadisoso Umemua na tutiaga sabu leo tunatimua Usadabwino Umemua na tutiaga sabu leo tunatimua Unachikito Umemua na tutiaga sabu leo tunatimua Unadijeda Umemua na tutiaga saburo tunatimua
Timua,
timua, timua, timua
Timua,
leta usila mavitimua
Timua,
timua, timua, timua
Timua, leta usila mavitimua
Timua,
sivado tunabisha Atuboy, sivado tunabisha Atuboy, sivado tunabisha Atuboy, sivado tunabisha Atuboy, atuboy, atuboy Atuboy, 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 atuboy Tuntiapo
Unifikini funku weli jumbala sana
Wasana
Shikita Misiralincha Siku wa manane Natunga mistari
Mistari
gani Mistari kosi Nanyosha pesi kama fuji ujensi Unakita wana nitajitubaya Unaugali na kula na mboga mpaya
Mboga mpaya
Mitosera machaka Nasiri kusaka kama nogi
Kuma nogi
Ukiga melosi na teke samtia Ukileta uchoko Mina kubokea
Atubali ntoyo
Masomisho
Atuentiapo macho blokeni Edogo bomu Ebichiteni Nakubali sana manige wisi Eshiragira Echanika Atuentiapo kumbure Manchester Akiba mampu wa salani Ataftaji sasa kumaga championi Ekimampi Ebichiteni kwa shemeji Atuentiapo salumu kijino Akinata Kubali sana kitugia Humo Atuentiapo side blokeni
Osh
Atuentiapo Emlamu mpumpa Asito mchama Anchanta fampa Atuentiapo Watafraji South Africa Emaginka Kino jabo daftaji Dubai Wesabiti gota Macheni semanana le marijuana Atuwe ndepo daftaji kwenye nkosi Matunye Mtoto itibuli kubwa Atuwe ndepo